possible. Only believe.
Amen. Believe it.
Only
amen.
Only believe. All things are possible. Only
once more. Let's
in just a moment as we bow our heads. Our Heavenly Father, we thank Thee for Jesus Christ, His great promises that He's given to us. We thank Thee for all these things.
Yes.
We're under great expectations here in this city, among these fine Christians. We're expecting to see Him move among us.
Yes.
Showing His presence, giving people faith, inspiring them to believe. That's our purpose of being here, Father. We know we can trust You. We won't be disappointed, for we ask it in His name. Amen. You may be seated. I'm very happy this morning to have this breakfast with these fine group of ministers here in the city. And so I think the brethren taped it, if someone would want it, such a time of fellowship that we had. And now, tonight's our second night, getting right along on the way. So now we trust that the Lord will bless you all exceedingly abundantly. I believe I'm looking at a good friend of mine, Mrs. Upshaw, sitting here, Sister Upshaw. The Lord bless you. I remember Brother Willie Upshaw. I had a letter from him the other day, and Brother Willie's picture, congressman. So he'd been crippled for some 66 years. Was in a meeting one night, saw a vision of him sitting, going across the audience with his suit, bowing down. He'd been in a wheelchair and crutches, as you all knew him. And the Lord Jesus made him whole that same night. And he had the faith until he died. We feel honored tonight for his widow to be sitting here. How old was he when he went to see the Lord? How old was he?
86.
Lived to be 86 years old. Went to heaven to be with. We're grateful for our great man, great warriors of faith. Now, tonight, we don't want to keep you long. We kept you 10 minutes overtime last evening, 20 minutes until 10. We usually are out by 9:30. I'll try to make up for that tonight. I've changed from my prophetic messages. I've been preaching around different parts of the country to evangelistic services again. And on those prophetic messages, we would just keep it on and on. And now to cut it down, it's kind of hard, and it changes the ministry altogether. And the reason I'm doing this, because one day coming down from Canada, just above here in Montana, early one morning, the Lord Jesus, I know it sounds strange, but I was riding in a car and something attracted my attention. I heard a voice as plain as you hear mine. So your name's wrote on that mountain. And I looked, and when we stopped, Billy and I, the Lord Jesus said, return back now and start into the evangelism just as you did. That's why I'm here tonight, because going right back again, praying for the sick. There's a long story to it, and I'm sure you tape people here who hear our tapes knows about the story. I'm here to pray for the sick again. There's many great gifts in God. God can use any of them He wishes to if we'll just let Him do so. He is the Lord God. And now, I'm trying to not keep from laying hands upon the people, if I can. Keep from it. Because there, it looks like, that's all right. But it looks like someone be healed. They say, well, so-and-so laid hands on me. See, I like to see you just lay hands on Him, on Christ. My purpose is, we all know by the Scriptures, that divine healing has already been secured for every believer. It's part of Jesus' suffering. He was wounded for our transgressions. With His stripes we were healed. As Moses lifted the brass serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Same cause. And that was the type. Christ is the antitype. And then if the old atonement could produce healing, how much more should the new one, which has got better things, produce divine healing? Now, Jesus was lifted up for the same cause that the brass serpent was. He was made sin because the serpent is made out of brass, and brass is a symbol of divine judgment. And serpent, showing the serpent's curse from the Garden of Eden, where sin and sickness entered. And Jesus cannot, nobody cannot preach Jesus Christ as the atonement without preaching divine healing. No one can preach the gospel without preaching divine healing. Because, see, you don't have to have certain things. Like if an animal's got a hold of you, you don't have to just cut his foot off or cut his arm off or whatever's got around you. Just kill him from the head and you got it. And that's the way Jesus did when he died for sin. He killed everything that sin ever did. He completely redeemed us. We are now drawing the remuneration from our great, the earnest money of our complete deliverance at his coming again. So, you see, sickness directly is a cause from sin. Somebody sinned. There was no sickness until there was sin. And then when sin entered in, sickness followed it. Sickness is an attribute of sin. And then when he killed sin, it took all the attributes with it. See, it had to. Now, we're going to read tonight a portion of the scripture. I'm certainly glad to have back behind me here tonight my fine bunch of brethren that was at that meeting this morning, and fine. See Brother Shakarian back there too, and many of my
umphalo ngijabula ngempela ukuba no emva kwami lapha kulobusuku phenyani empalweni okwendikimba encane nje inkosi ithanda futhi ikhumbulani kusase busuku kukhulekelwa abagulayo futhi manje uma ngikhuluma lalelani wonke umuntu zamani ukwenza lokhu ningalindeli noma yipi into ethize kuba yenzeke into yokubani yenze ngokumkholwa uNkulunkulu khona manje mkholweni khona manje yabo manje bekunazo zonke izinhlobo zezinkonzo uNkulunkulu ngalolu izinsuku zokugcina ngiyakholwa usiphe yonke into anayo encwadini yakhe yonke into ayethembisile siyibonile futhi kusalokhu kubonakala sengathi abantu abakwazi ukubamba ngqi labo abamisele ukubamba ngqi bazokubamba ngqi labo kuphela kuyamphuphuthekisa oyedwa kuvula amehlo omunye khumbulani sikholwa ukuthi uJesu nguyena izolo namuhla namphakade akafile kodwa uphila kuze kube phakade futhi ulapha kulobusuku sisebukhoneni bakhe kulobusuku futhi ulapha ukuba aqinise futhi asenze sibe sihle noma yisiphi isithembiso asenzele lolu suku futhi nguyena izolo namuhla naphakade ngakho noma yini ayeyiyo uyiyo kulobusuku ngakho asimkholwe manje njengoba sifunda izwi lakhe futhi sikhulume ngaye kwelandelayo eyishumi nanhlanu imizuzu engamashumi amabili uGenesis isahluko samashumi amabili nambili nevesi lesikhombisa nelesishiyagalombili ngendlela yokuthola indikimba u-Isaka wakhuluma ku-Abrahama uyise wayesethi baba wathi yena ngilapha ndodana yami wayesethi bheka nanku umlilo nezinkuni kepha liphi iwundlu lomnikelo eliza kushiswa na u-Abrahama wathi ndodana yami uNkulunkulu uza kuzibonela iwundlu lomnikelo eliza kushiswa bahamba bobabili kanye kanye Nkosi Jesu busisa izwi lakho kwangathi ngingebuyeze kodwa kwangathi izimbewu zingawela emhlabathini ozothela insindiso kulabo abadingayo kokubili ngokomzimba nangokomoya sizinikela kuwe ibandla ezethameli izindikimba ingqikithi kwangathi umoya ongcwele ungathatha ubuthina bethu ukuthi sibone uJesu Kristu amen ngifuna ukukhuluma imizuzu embalwa elandelayo manje indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu yalolu suku uNkulunkulu kehlala njalo yanendlela kunezindlela ezimbili okungukuthi izindlela zethu noma izindlela zakhe uNkulunkulu nendlela yanamhlanje ngokuba ubehlala njalo enza indlela yayo yonke into uNkulunkulu ekuqaleni wayazi ukuphela ngakho weneke umbhalo wakhe wonyaka ngamunye nalowo nyaka uma ufika manje ningehluleki ukubona lokho Lowo nyaka uma ufika ngokwejwayelekile inkonzo ixoveka kakhulu ezimfundisweni ezigqamile nokunye namasiko isize yakhela ngamamayela ayizigidi ezwini futhi manje ke uNkulunkulu njalo uthumela omunye othile enkundleni umprofeti lo mprofeti uNkulunkulu akayiguquli neze inqubo yakhe akaziguquli neze izindlela zakhe ukwenza njalo ngendlela efanayo ubekwenza njalo ufanele akwenze ngalesi sikhathi futhi ngalokhu uNkulunkulu usebenza futhi uqinisekisa lelozwi njengoba ngikhulumile kini izolo ebusuku uNkulunkulu enza okuhumusha okungokwakhe uqobo uNkulunkulu akadingi muntu ukuba ahumushe izwi kuye ulihumusha qobo lwakhe ngokuliqinisekisa elenza libe yilo ngempela futhi uma uNkulunkulu ethi uyokwenza into ethize khona-ke uyayenza awusekho umbuzo kukho ileyo ndlela akwenza ngayo ngakho uNkulunkulu usenzele indlela uNkulunkulu uyabathanda abantwana bakhe uyabathanda abantu bakhe ufuna ukubasiza ufuna ukunisiza ngaphezu kokuba nifuna usizo Uma nje ungahle ukuthole lokho enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu uthanda kakhulu ukukusiza ngaphezu kokuba uzosiza wena kodwa unendlela naleyo indlela kuphela ayosebenza ngayo ingendlela yakhe kufanele uze ngokuvumelana kwakhe hayi ukuvumelana kwakho ukuvumelana kwakhe wena ufuna ngendlela ethize kodwa ukunika ngendlela yakhe Ngiyonamani ecwila emanzini aseJordani ngani wathi amanzi amaningi enhla ezweni lakubo ahlanzeke kakhulu impela futhi angcono kodwa lokho kwakungesikho okwakushiwo ngumprofeti cwila lapha Wacwila kanye uthokolo sekhona kaStupa lwalisekhona wayedingeka athobe futhi eze ngendlela kaNkulunkulu futhi ngenkathi eseyithobele ngokwenele indlela kaNkulunkulu uthokolo wasuka futhi ngiyasho kulobusuku ukuthi uma sithobela indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu uthokolo uzosuka ukugula kuzosuka yonke into izosuka kodwa sifanele size ngendlela yakhe yalolu suku manje ukucwila eJordani ngeke kwasiza lutho manje lokho kwaku ungoku kanamani umthetho wawungowamaJuda umusa ungoKristu kodwa unyaka ngamunye unengxenye yawo yevangeli esivele ibikezele leli bhayibheli izambulo esiphelele sikaJesu Kristu ungebe kusaba khona okusazokwenezelwa kulo kumbe noma yini esuswa kulo umuntu okwenzayo uqalekisiwe Singenezele lutho kulo singasusi lutho kulo sifanele sibuke lapha futhi sibone ukuthi yini ethenjiselwe lonyaka bese ukuthi ke nikubone kwenzeka lowo uNkulunkulu ehumusha izwi lakhe uqobo ngenkathi lithi intombi iyakukhulelwa yakhulelwa lokho ukuhumusha kwaNkulunkulu kwalo akwethembisayo lokho uyakwenza Manje siyabona ukuthi uNkulunkulu akaziguquli izinqubo zakhe zokwenza izinto uhlala njalo ekwenza ngokufanayo thina siguquka njalo njalo ngoba singabane siphelo senza zonke izinhlobo zamaphutha futhi singathuthuka futhi sithole ukuba ngcono kodwa uNkulunkulu ungongena siphelo isinqumo sakhe sokuqala siphelele ngaso sonke isikhathi angeke athole ukuhlakanipha ngokuteqaqa wayeyi ungumthombo wakho konke ukuhlakanipha uyikho konke ukuhlakanipha ungamandla onke onamandla onke osezindaweni zonke owazi konke nongena siphelo ngakho-ke uma esho noma yini lengisa umphefumulo wakho kuyo ngoba iqinisile manje amanye amabandla lithi futhi asikukholwa lokhu futhi siyakukholwa lokho uNkulunkulu akasoze ahlulela izwe ngebandla ulehlulela ngoJesu Kristu noJesu uyizwi uyokwehlulela ibandla ngezwi futhi uma lesi kuyisambulo sikaJesu Kristu sayo yonke iminyaka nesalonyaka wembulile kuleli Bhayibheli ayokwenza ngalonyaka futhi uma sikubona kukwenza uma simbona enza lokho athembisa sakukwenza hayi ukuzala kwentombi lokho kwakuseminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ezidlule kodwa lokho ethembisa ukukwenza namhlanje athi uyokwenza namhlanje yilokho ayikho namhlanje isikhathi esiningi abantu bathi awu angiwukholwa lokho awu unomhumushi ka-eva futhi nje uthatha ingxenye yalo kodwa hhayi konke okwalo ngakho sifuna ukukhumbula ukuthi uNkulunkulu uhlala njalo njalo engofanayo izwi lakhe futhi akushoyo uyokwenza ukukhombisa ukuthi akaguquki kuGenesisi wokuqala wathi yonke imbewu uma iveze inhlobo yayo yonke imbewu uma iveze inhlobo yayo futhi khona lapho sishaya into ethize khona lapho eshaya ikhiphe bonke abakholwa ukuthi into iguquka ibe ngenye into. Ungeke waphinda uzalanise izinto. Thatha njengehashi nembongolo wakuzalanisa uthola umnyuzi, kodwa umnyuzi ungeke wabuye uzale futhi uthole omunye umnyuzi. Uma khona lapho yonke imbewu ngenhlobo yayo bangenza ukuzalanisa, kodwa ukuzikukela khona kubuyele emuva ngo futhi kukhombisa ukuthi akuguquki kube ngenye into kanjalo. Qhabo mnumzane, kuma khona lapho ungasizalanisa isipinashi nenye into ethize ndawonye bese ukhipha imfino kale, kodwa ungeke wakuzalanisa lokho ukubuyisele emumva futhi. Qhawe mnumzane, ungawuzalanisa umbila obasteliwe kodwa ubuye utshale lowo mbila obasteliwe uphinde futhi awutholi lutho. Ufanele uphinde uzalanise ngaso sonke isikhathi ngoba uNkulunkulu wathi yonke imbewu mayiveze inhlobo yayo. Futhi manje ngoba ubhastelisa izinto, bukani ukuthi izwe selingene kuphi namhlanje. Bengifunda udatshana lapha kwi-Reader's Digest lapho eminyakeni ngamashumi amabili kusukela manje abesifazane ngeke besaba nezingane uma kulokhu kuqhubeka badla ukudla okubhasteliwe. Into yakho engokuthi bakubhastelile, naleyo akusiyo indlela isidalo esingumuntu esenziwa ngayo ukuba sidle lolo hlobo lokudla kwenzelwa ukukuhlangabeza noma ukukudla ngendlela okwadalwa ngayo. Yingalezo sizathu namhlanje ukuthi abakwazi ukugcina inyama nayo yonke into indlela okungayo, yingoba kubhasteliwe kutshalwe endlini yengilazi yokumilisela futhi lonke uhlobo lwendlela konke nje kuxutshiwe. Sekufike lapho sonke isintu sesiphutshiswa khona izinzuzo zabo uqobo ngempumelelo ngokuzama ukuthatha into uNkulunkulu ayenza kahle bese beyijika futhi bayenze ngenye indlela ethize ngendlela yabo uqobo. Iyekeni ngendlela uNkulunkulu ayenza ngayo. Sekufike ngisho nasendaweni ukuya lapho abazama khona ukubhastelisa amabandla namhlanje, usuka ebhaphathizweni wangempela kamoya ongcwele kuya ekuqhawulaneni uhlobo oluthize lokufafaza kuya ebhaphathizweni wamanzi. Yonke into ingebhasteliwe, sifuna ukubuyela emumva. Isithombo esibhasteliwe kufanele usitotose futhi usifuthe futhi uvimbezile onyakazana namabhungane kusuke kuso, kodwa hhayi isithombo esiphilile sangoqobo sisidlakela siqinile, awukho zilwanyakazana ezingeza kuso, sinokwenele kuso kuntshinga isilwanyakazana. Futhi unjalo nomkhithi wangoqobo, awudingi ukuba umtotose futhi umbambathe futhi umtshele lokhu lokho noma okunye. Unento ethize kuye ebhaphathizo kamoya ongcwele untshinga konke okunye kwakho, awudingi ukulokhu umgqoqa ngoba uyisithombo sangoqobo sikaNkulunkulu. Unento ethize kuye elwayo, umKristu ulwela lonke i-intshi lomhlabathi ami kuwo. Ufanele akwenze lokho uma eyoke alindele ukuba abe khona, futhi ngokukwenza kunento ethize kuye emnakekelayo. Whoever wazama ukubhastelisa izwi eqaleni uNkulunkulu yamtshela mhla udla kumhla ufa, wazama ukulizalanisa nokwazi uSathane amnika khona, futhi ngenkathi enza walahla isintu sonke khona lapho uDevil ngenkathi ezama ukuxubanisa izwi likaNkulunkulu elingaxutshwe nalutho nokwazi. Aliveli ekwazini kwezwe, lifika ngamandla kamoya ongcwele, kungabi ngamandla ngempi kepha ngomoya wami, isho iNkosi. Wenza kanjalo-ke uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liyimbewu yokuphila okuphakade. Uma uzama ukulibhastela uzokwenzani na? Uzozibulala ngalo. Alizi kusebenza, alizi kuxubana kanje enganamafutha noma amanzi engakaze axubane, alizi ukukwenza. Abakaze kuyo yonke indlela bazama ukuthola noma yini engcono kunendlela kaNkulunkulu yokukwenza. Niyazi abakaze bayithole indlela engcono yokuba ikhwane lizalwe kulelizwe kunokuthi khophozela lona liphume egobolondweni lalo. Benikwazi lokho na abakaze bayithole indlela engcono. Umfo omncane uzalwa enekhala elide ekugcineni kwelakhe ekugcineni komlomo wakhe. Nalowo mlonyana anawo ukuba ayosebenza futhi ayohwaya. Ehwaya emuva naphambili aze aqalise ikhanda lakhe. Akhiphele ikhanda lakhe ngaphandle agqobhe indlela yakhe akukhululeke indlela ethenzekwe nguNkulunkulu umdonsa umkhiphe egobolondweni uzombulala angeke aphile uma umdonsa umkhiphe egobolondweni uzofanele eze ngendlela kaNkulunkulu yileyo indaba ngamaKristu namhlanje siwathambise kakhulu ngensipho sase siwaqhawula sase siwangenisa ngemfihlo sase siwajoinisa ebandleni akudingayo i-altare lomkhuleko eliyifeshini endala lapho abakhuleka khona baqede baze bazisebenzise bona uqobo beza ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu baze bazikhulule bona uqobo ezweni inkathazo yakho namhlanje bafaka igama labo encwadini bese bejoyina ibandla futhi yilokho kuphela okukukho kodwa indlela kaNkulunkulu indlela ehlinzekiwe ukuhlala lapho bese usebenza indlela yakho wedlule uNkulunkulu aze akunike ukuzalwa okusha kunjalo impela mqobhe umkhiphe kuzombulala yileyo indaba namhlanje ngabantu ukuzalwa okusha bonke bayakubalekela abakuthandi oh babambise ngento ethize ngokuzalwa okusha nenyoka bese ukholwa futhi yilokho kuphela okufanele ukwenze udevil uyakholwa qobo lwakhe futhi niyazi akazelwe ngokusha kunokuzalwa okusha kukhona okuhamba nakho uluhlobo lokungalingani lokunganambitheki kulo izwe noma ibuphi ukuzala kungamahlaphahlapha angikhathali ukuthi kukuphi uma kusesibuyeni sezingulube noma ezibhedlela ukuzala kungamahlaphahlapha kunjalo nokuzalwa okusha uyokwenza wenze izinto obungacabangi ukuthi uyozenza uyokwenza uwelele altare futhi ukhale udazuluke ugeze upende ebusweni bakho uphakamise izandla zakho udumise uNkulunkulu ukhulume ngezilimi nazo zonke izinhlobo zezinto ukuzalwa okusha kuyokwenza lokho ngoba kuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ukuba uzalwe ngokusha uzofanele ufe ngaphambi kokuba uphinde uzalwe noma yipi imbewu izofanele ife ngaphambi kokuba iphinde ivele futhi uma ingafi ihlala yodwa umuntu uzofanele afe ekucabangeni kwakhe qobo uzofanele afe ecabangeni kwanoma yini kodwa izwi kaNkulunkulu futhi uze ngendlela yakhe lowo mhlabathi kaNkulunkulu asihlangani naye emicabangweni yethu hlangana naye kulokho athi kwenze leyo indlela ehlinzekwe uNkulunkulu yakho abantu bayakubalekela abakufuni kodwa kuyiqiniso kuyafana nje kuyo kuveza ukufa futhi kufanele ufe ecabangeni kwakho awu ngiyazi iBhayibheli liyakutsho kodwa angikwazi ukuqonda manje ke hlala lapho uNkulunkulu aze akwembule kunjalo kune lokho ngokuzalwa okusha amadata namahansi abakazi bayithola indlela engcono yawo ukuba aye eningizimu kunokuba aphithize kuqala futhi lokho kunjalo nizobona onke ebuthana ndawonye futhi ayozizela wona uhlobo oluthize lokuzibonela ngokwemvelo luwadonsela ndawonye futhi abuthana ndawonye bese ephithiza ngaphambi kokuba andiza ngaphambi kokuba aye eningizimu kuyini na isikhathi zemvuselelo uma onke sebuthana ndawonye sewake wakuzwa ukuqeketha empilweni yakho njengokuzwa lawo mahansi ebuthana ndawonye noma lawo madata na angikaze ngikuzwe okunjalo futhi ane akukho okunye indlela engcono yokukwenza izikhathi eziningi enhla emahlathini yasenyakatho ngibhekisisa ukuqala kwesimo sezulu esibandayo eCanada umshungwana wamadada azalelwa khona lapho kulelo chibikazi awakaze asuke kulelo chibikazi lomfo omncane akakaze nento yokuqala niyazi ihelehele elibandayo lehla livele enyakatho leli elincane iqhude ledada elidadlana lizalwa lingumholi nje liphumele khona lapho phakathi kulezo sizini umzimba lisho liuphakamisele emoyeni umlonyana walo elikhala ngawo ikhale kane noma kahlanu futhi onke amadatha esizibeni eza ngqokulo bese liphakama lapho bese liqonda ngqo nje eLouisiana ngangokuhamba kwalo liya emasimini rayisi ngayina abagazi bayithole indlela engcono yalo ukuba lifike lapho ngeke wabutha wafaka ekuphekeni bese isivalelo bese uwehlisela lapho nge-truck lelo dada linomuzwa ongcono kunalokho bese ulifaka kuletho zivalelo ukuba lehlisele lapho liyazi ukuthi liqondiswe esibayaneni sokuhlabela lokho kunjalo impela ihamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ileyo ndlela umuntu abefanele enze ngayo namhlanje angeluselwa phakathi nesivalelo esithile sehlelo kodwa ngena ngendlela uNkulunkulu athe ngena ngayo ngampapathizo kamoya ongcwele nokuzala okusha ikuselele ephithizayo hayi ukujoyina ibandla ucela usuke emnyango uye emnyango futhi wedlulisa amaphephabhuku kodwa ukuzala ngokuzala ngokusha wagcwaliswa ngomoya ongcwele indlela kaNkulunkulu ezikhulula ezweni kunjalo ukholwa yizwi likaNkulunkulu ihora lilapha yilokho esifanele sikukholwe ndoda ungeke neze wangakatali ukuthi bangaki indoda ebingazama ukuya kuleso siziba enhla lapho bese ithi manje ake nime kancane nina madada amancane ngine ukuthile ngokuxoxa kini sinedada elifundile lapha line PhD ne LLD ngiyanitshela linganihola lawo madada anomuzwa ongcono kunalokho yebo mnumzane awakhathali ngempundo iyalo engcono noma ngabe kuyini ayakwazi ukuzwa ngokukhala okuthize elikukhalayo ukuzibonela ngokwemvelo oh hey ibandla lifanele likwazi lokho kakhulu ngezi likaNkulunkulu yizwi elithize eliwaqondakali iBhayibheli lasho uPawulu wathi uma icilongo likhala ngezi elingaqondakali ubani ongazilungiselela iphi na kunjalo uma ibandla likhala ngezi elingaqondakali lokujoyina uNkulunkulu wathi ukuzala okwakwenza lapho ukuzala kwenza okufanayo namhlanje ngoba uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade ayeyikho ngaleyo nkathi uyikho namhlanje abakwenza ngaleyo nkathi into efanayo esiyenzayo namhlanje indlela ababanalo lapho into efanayo abayenza namhlanje into efanayo abanayo namhlanje leyo ababenayo emuva lapho uma ifika empeleni ifika ngaleyo ndlela leyo indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ayiguquki neze amatata guquki neze aphithiza ngokuphelele njalo ngonyaka aya enyakatho elingizimu futhi nangayiphi indlela aya kuyo ayaphithiza kuqala leyo ndlela uNkulunkulu wenza ngayo uthumela izwi lakhe ngenkathi yonyaka leyo nkathi yonyaka bese ke liyabonakaliswa futhi angikatshali ukuthi zingaki ezinye izinto ezenzekayo uma bebona indlu kaNkulunkulu elithendiselwe lolo suku liqinisekiswa futhi lethenjiswa akukho lutho oluzobamisa intombi yakukhulelwa futhi ngenkathi besho inkosi uNkulunkulu wethu yakuvutha umprofeti onjengami uMose washo futhi ngenkathi bebona lo muntu eza futhi enza izinto azenzayo bazi ukuthi lo kwakungumesiya ngikathi uFilipu ekubona lokho kwenziwa wathi wena nguKristu wena uyinkosi kaIsrayeli wayekwazi ngoba izwi lalikwethembisile futhi kwakuphila ngalolu suku kunendaba ukuthi bangaki abaFarisi abasadusi wayemi ezimezini odokotela bezoba uNkulunkulu akumisanga nakancu ngoba wayebheke leso sibonakaliso ngenkathi esibona senziwa leso kwakuyisibonakaliso sehora yilokho awebhekile indlela kaNkulunkulu ihlinzekiwe yebo mnumzane manje ubungeke unike idatha ifundo belingeke likwenze belingeke liyifune onke amanye amadatha bengeke alilandele akulandaba ukuthi zingaki iziqu ebelingathi linazo manje bukani lapha ngiye esikoleni samadatha ngazi konke ngaso ithweswe iziqu ngiyazazi zonke lezi zinto ungeke kwenze nokunqoko kuhle akukho nalinye lamanye amadatha ebelingani ilandela uma engamadada angoqobo. Amen. Ngoba abheke isibonakaliso esithize. Ngenkathi ebona lesi sibonakaliso ayasikholwa. Futhi uma idada linendlela yokukwazi kuthiwa nike ngomKristu ozelwe ngobusha na, besifanele simazi uJesu Kristu emandleni okuvuka kwakhe. Kunjalo uNkulunkulu ukwenza ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Kumbulani, imfundo ibingeke yaba ithuluzi lokuwaholela endaweni ehlinzekwe nguNkulunkulu. Ithuluzi analo lingukuzibonela ngokwemvelo. Futhi wona lawo madada ayazi ukuthi lokho kuzibonela ngokwemvelo kuyowayisa kanjani endaweni ehlinzekwe nguNkulunkulu. Kanjalo noma ungcwele uthatha ibandla uliyise endaweni ehlinzekwe nguNkulunkulu, hayi ukujoyina ibandla kodwa ukugcwaliswa ngobukhona bakhe, ukubona izwi lakhe libonakaliswa liqinisekiswa. Leyo indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu yebandla, njalo yenzelwa abantu ukubaletha endaweni uNkulunkulu abahlinzekele yona. Yilokho impela ibandla lifanele libe yikho namhlanje. Manje siyazi ukuthi lokho kuliqiniso. Ayikho indlela engcono ye abakaze bayithole indlela engcono yengane ukuba ithole ekufunayo kunokuba ikukhalele. Uma uyinika insimbi ekhalayo bese uthi, Junior, unezinsuku ezintathu kuphela ubudala, kodwa manje uma ufuna ibhodlela lakho uphakamise le nsimbi ekhalayo bese uyikhalisa ubone ukuthi kuyasebenza yini. Akusebenzi, ingane ikhalela lokho ekufunayo. Leyo indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Ngenkathi ukhala kakhulu ungabhaqabuli umfo omncane, ulandela kuphela indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. Ufuna into ethize, kunjalo iyona ndlela kuphela ayaziyo ukubiza umama wakhe. Uyakudazulukela, akukhalele. Kunjalo uNkulunkulu unqoma lokhu kubantwana bakhe. uNkulunkulu unqoma lokhu kubantwana bakhe abakholwayo. Wakwenza, hayi izinkulumo zezihlakaniphi, hayi isayense enkulu ethize yezenkolo, isayense yezenkolo yokufundisa. Ufuna nikhalele izidingo zenu, futhi lokho kunjalo khaleleni kakhulu. Nikongobele kakhulu futhi ninesitashi anisoze nakuthola. Uma usulungele ukugobeka kalula, uphakame kancane futhi ukhale, uNkulunkulu uzokupha khona. Uyathanda ukuzwa abantwana bakhe bekhala. Khayelani izidingo zenu kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyakufuna. Leyo indlela yakhe ehlinzekiwe. Ukhaleleni kakhulu, leyo ndlela ingane ekhala ngayo, ileyo ndlela afuna nikhale ngayo. Nikhale kuze kube nini na? Ingane ikhala kuze kube nini na? Ize ithole ukweneliseka. Futhi leyo ndlela umKristu okholwayo afanele enze ngayo. Umntwana kaNkulunkulu uma ubona ukuthi uNkulunkulu wenza isithembiso, ungakudeli. Khala kuze kube kuphendulwe. Khala uze ubone uNkulunkulu ekunisekisa izwi lakhe. Uma uNkulunkulu ekunisekisa izwi lakhe futhi efakazisa ukuthi sekulapha khona ke, awudingeki ukuba ube usakhala. Usunakho, suka wabe futhi umbonge ngakho. Uze wenze lokho, dazuluka kakhulu uze ukuthole. Ngiyakuthanda lokho ukubo inokuphikelela ubambelele. Hayi isithombe esibhaliseliwe, hayi leso esizodingeka ukuba sitotozwe futhi siphathaphathwe futhi sihambe sithwalwa. AmaKristu angeza ngempela zangokoqobo ezizelwe izimpahla zikaNkulunkulu, alwele isikhundla sawo futhi alwaze aqede kulo mhlaba wonke umnyakazo wakho ngokulwa. uNkulunkulu watshela uMose umnika izwe, watshela uJoshua yonke indawo unyawo noma amathe onyawo lwakho ayatshela kuyo, leyo ngikunikile yona. Babedingeka balwe onke ama-inti ayo, ngakho silwela onke ama-inti ayo. Akusiyo into ethize yokutotoswa futhi ibambathwe futhi izungezwe kanjalo futhi uthi awu ngizokuyisa lapha yangibone ukuthi ucabangani ngakho. Yedlulisa umbono wakho. Leyo akusiyo indlela yokuza. Woza unokuzimisela, woza ukuthi uzohlala lapho kuze kuphele. Hlala lapho uNkulunkulu aze aphendule futhi aqinisekise. Umuntu okholelwa kuNkulunkulu angabona ubukhona kwaNkulunkulu, abuzwe ngokuthinta ubukhona bukaNkulunkulu, abuzwe ngomuzwa ubukhona bukaNkulunkulu, futhi azi ukuthi ulapha ukuba aphendule yonke into ayenzela isithembiso salolu suku manje ke khala uze uyithole bambelela kuye ungasuki uma uzohlala imini nobusuku uNkulunkulu akafuni ukuba abantwana bakhe balalele izinkulumo zezihlakaniphi ufuna bakhale kakhulu kukho isithembiso size siqinisekiswe U-Abrahama lapho wenesidingo somhlatshelo kwenzekani na uNkulunkulu wamhlinzekela iwundlu le kwakuyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu wayedinga umhlatshelo ngakho uNkulunkulu wawuhlinzekela kamuva wabiza indawo ngokuthi yiJehova Jire inkosi yozibonela umhlatshelo manje uJobe ngesinye isikhathi umprofethi omdala uJobe wayengumprofethi wayengene enkathazweni usathane wayefise ukumlinga futhi wamphedukisa ngamathumba futhi uthathe abantwana bakhe uthathe impilo yakhe uthathe konke ayenakho wayesemphedukisa ngamathumba nabatuthuzi bakhe bayafika benzani na abahlinzekanga lutho kodwa kukoloda bamchukuluza bemtshela ukuthi ngani wonile ngemfihlo noJobe wavele nje wabambelela ngqo wakhala kakhulu wayeqinisekile ukuthi wayelandela imiyalo kaNkulunkulu wayenze khona impela nje uNkulunkulu ayethembise ukukwenza uNkulunkulu ayemethembise khona ukuthi wayezoma ngakuye phansi komhlatshelo wokushiswa futhi wahlala lapho ngakho uNkulunkulu wamhlinzeka ngombono wayengumprofeti wabona nina wabona izwi uJesu Kristu Wathi ngiyazi umhlengi wami ukhona nasezinsukwini zokugcina uyoma phezu komhlaba noma izibungu zesikhumba ziphuphisa lomzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu niyabo wamhlinzeka ngombono wokuvuka yena engumprofeti wabona izwi futhi wazi ukuthi amathambo akhe nomzimba wakhe wawuyovuka futhi ngosuku lokugcina Wabuzwa ukuthi ngabe wayazi yini ukuthi uNkulunkulu wayekuphi uma kuphela wayengabona wathi imbali yafa ibuye ivuke umuntu ushona phansi ubuye uvuke kodwa umuntu ulala phansi agabuke aphele uphi na oh sengathi ngangifihla endaweni yabafileyo futhi ungisithe endaweni kuze kudlule intukuthelo yakho Kwase kuthi ke imidumo iqala ukuduma umbani uqala kubaneka umoya wenkosi ufika phezu komprofeti wayesesukuma ke wayesebona ukufika kwenkosi wayesedazuliwa ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngezinsuku zokugcina uyakuma emhlabeni noma izibungu zesikhumba siphuphisa lomzimba enyameni yami ngiyakubona uNkulunkulu uNkulunkulu wahlinzeka izwi uJesu Kristu futhi wambona futhi wambiza ngomhlengi wakhe uIsrayeli wayedinga indlela yokuphuma eGibhithe noNkulunkulu wabahlinzeka ngomprofethi umprofethi owaqinisekisa izwe elathenjiswa kuAbrahama impela indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu babengenaki ukuliqeqesha isosha babengenaki ukwenza lokhu babengenaki ukwenza lokho into kuphela abayenza kwakungukulindela indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu Futhi watshela wathi wayeyobakhipha labo bantu emva kweminyaka engamakhulu amane abantu bakhe babeyoba sebugqilini kodwa wayeyobakhipha ngesandla esiqinile wayeyokhombisa izibonakaliso zakhe nezimanga futhi athola inkazimulo kuleso sizwe Naku kwehla indoda ngenkathi bekhala bekhala futhi manje ekhumbulani konke ukukhala akukwenzanga ukubakhulula kwaze kwagcwaliseka leso sikhathi Lezi zinto esizibona namhlanje zazingenakwenzeka eminyakeni engamashumi amabili eyadlula noma eminyaka engamashumi amane eyadlula kulamhlanje okwenzeka khona yileli ihora yilezi sikhathi manje sekuyisikhathi ukugcwaliseke ngaso ngani na uNkulunkulu wakwethembisa futhi nakho Basho eminyakeni eyikulu eyedlula ukuthi ubhaphathizo kamoya ongcwele wawungeke wabakhona futhi bathi eminyakeni ngamashumi amahlanu eyadlula moya ongcwele kodwa nina abantu abangamapentecostal nibafakazisile ukuthi kwakuyihora likaNkulunkulu ukuthulula umoya ongcwele Akulandaba ukuthi iMethodist Baptist Presbyterian iluthela athini wawuhlala ngqo nezwi likaNkulunkulu amadoda anesibindi aphumela lapho ayesebambelela kwaze kwafika umoya ongcwele base ekhuluma ngezilimi futhi bamtusa uNkulunkulu akekho ongakutshela noma yikuphi okwehlukile uNkulunkulu ngomumuntu wakhe yena ninakho ningahle ningakwazi ukukuchaza kodwa niyazi ukuthi ninakho bani ongachaza uNkulunkulu na akukho umuntu ongam ukuchaza ngeke ngalitshela ukuthi uNkulunkulu angawubonisa kanjani umbono kodwa ngiyazi ukuthi uyenzeka ngikwazi ukubona ukuthi uNkulunkulu angazenza kanjani lezi zinto akusiwe umsebenzi wami ukukuchaza uhlala yedwa ungu Elohim onele konke nginceku yakhe nje ngiyazi ukuthi wakwethembisa futhi ngiyazi kulapha yileyo nto eyodwa engiyaziyo ngiyakwazi lokho ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade ngiyazi wakwethembisa lokhu noNkulunkulu ulapha ukwenza isithembiso sakhe sibe iqiniso ya indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu uyizele wahlinzekwa ngomprofeti lokho kwaqinisekisa izwi futhi bakhishwa Lo mprofeti uMose waphila iminyaka eminingana ehlane, iminyaka amashumi amane, ezabalaza nalaba bantu ezama kubagcina aze akwazi ukubafikisa ezweni elithenjisiwe. Kufika endaweni indoda yafa wayeseneminyaka eyikhulu namashumi amabili ubudala. Yayingekho indawo kuye ukuba afele kuyo ngenkathi eselungele ukufa uNkulunkulu wamhlinzekela idwala idwala ayelishayile ehlane idwala elalibalandele ababephuza kulo uNkulunkulu wamhlinzeka ngedwala indawo yokufela lapho uMose ayengafa khona ukufa okuhloniphekile phezu kwalidwala uNkulunkulu mangifele kulelo dwala elifanayo yilapho engifuna khona lelo dwala lalinguKristu Jesu yebo mnumzane Emva kokuba esefile phezu kwalelo dwala wayedinga abathwali bebhokisi lesidumbu uNkulunkulu wamthumelela isigejane esingelozi kungani kungabi isigejane sakhe samalunga amadala na ngoba akekho owayengamthatha amise lapho ayeya khona kodwa izingelozi ngamthwala namise ebukhonyeni bukaNkulunkulu wayedinga abathwali bebhokisi lesidumbu uNkulunkulu wakuhlinzeka wahamba ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu haleluya Winoko wayambe iminyaka engamakhulu amahlanu noNkulunkulu futhi wamthokozisa wayedinga umgwaqo omkhulu kuba ahambe ku ayekhaya uNkulunkulu wawuhlinzeka Welitsha wayekalekise uJezibele ngobuso bakhe obupendiwe nendlela yakhe ayenzisa bonke abantu futhi wayesekathele futhi ekhandlekile futhi wayesezwe ekhaya wayesegugeka kakhulu kwase kulukhulu ukuba awele iJordani uNkulunkulu wamhlinzekela indlela ukuba awele iJordani wayefuna ukwenyukela ezulwini uyohlangabezana noNkulunkulu uNkulunkulu wathumela inqola yomlilo yehla namahashi ayesemkhuphula indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu uhlala njalo ekwenza impela nje kunjalo yebo mnumzane uNkulunkulu uhlinzeka indlela njalo Yebo izazi ngenkathi izisendleleni yazo zivele enhla eBabiloni zazibona indlela zazifuna ukwehla ngoba zazazi ukuthi lenkosi yayizozalwa zazidinga inkombandlela uNkulunkulu wayehlinzeke ngenkanyezi zashiya yonke enye into ngemumva zazingadingi izinkombandlela zalandela inkanyezi yayindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu uNkulunkulu wahlinzeka indlela zazilandela inkanyezi zaze zathola ukukhanya okuphelele Oh izwe lalidinga umsindisi ngori usuku babelahlekile babengakwazi babecabanga ukuthi babesindisiwe kodwa babedinga umsindisi uNkulunkulu wahlinzeka ngendodana ibe ngumsindisi Ngani na akekho omunye futhi owayengakwenza kwakungekho umuntu emhlabeni kungekho umuntu ezulwini engekho ndawo owayekwazi ukukwenza uNkulunkulu wasibela intombi yakhulela futhi yazala umntwana wesilisa Lo mntwana wesilisa wayengesilo iJuda noma owezizwe wayeuNkulunkulu wabonakala esenyameni okunguyena kuphela owayengahlenga Igazi lakhe lesindisa igazi lakhe lesiphilisa yelo gazi esingama kulo kunoma yisiphi isithembiso asenza uNkulunkulu wethembisa ukusenza uNkulunkulu uhlangana kuphela nomkhonze ngegazi iphathi kwegazi uIsrayeli wayenendawo eyodwa yokuhlangana noNkulunkulu hayi uNkulunkulu kunendawo eyodwa namhlanje ahlangana kuyo nomkhonze hayi eMethodist iBaptist noma ePentecostal uhlangana nabo phansi kwegazi Ileyo ndlela kuphela ehlinzekwe iwe uNkulunkulu anayo hayi enhlanganweni hayi enyunanini kodwa egazini lapho uJesu Kristu ehlangana khona nomkhonzi wakhe nxa ngibona igazi leyo indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu Emva kokuba ibandla lase likholisisekile ngenkathi selimbonile ukuthi wayengumesiya inkathi wesifazane omncane emthonjeni ngenkathi wayedinga umsindisi wayedinga okuthize ukukhombisa wayekade esebandleni nayo yonke enye into futhi babekade bebone lesi sivumelo lesi sivumo kholo naleso sivumo kholo kwaze kwathi waphenduka waba isifebe wamphendulela emgwaqeni Ngolunye usuku wayeyo ibhakede lamanzi cishe ngeleshumi nanye ngo emini futhi nakho kuhlezi indoda iJuda enhla lapha kulelizwe elincane libonakala lonke isikhathi sinye futhi wathi ngenkathi elithi ithi phansi ibhakede lakhe phezu kwesigwedlo ukuba akhe amanzi wezwe indoda ithi sifazane ngiphuzise Wayesethi wajika ngokushesha futhi emcabanga ukuthi uyiJuda elejwayelekile nje ngoba ngokuba wayengumuntu nje mayelana nomzimba wayeyindoda edla iphuza walala njengoba senza wayengumuntu kakhulu ngangokuthi wakwazi ukuthi afe futhi nokho wayenguNkulunkulu manje ke siyathola ukuthi ngenkathi wathi akusilo isiko kuba nina amaJuda nicele amaSamaria izinto ezinjengalezo wathi kodwa uma bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye ubuyocela kimi amanzi wathi hamba ulane indoda yakho uze lapho wathi angina ndoda wathi usho iqiniso ubona isihlalo nale ohlala nayo manje ayisiyo eyakho Kwenzekani na uNkulunkulu wayemhlinzekele into ethize wathi Nkosi ngiyabona umprofeti wena siyazi ukuthi nga uMesiya efika uyositshela lezi zinto yilokho ayokwenza izwi lisho njalo sibheke khona Sengikhathele ngidiniwe yizo zonke lezi zinto ezivumokholo zabo nezinto abafarisi abasadusi nabakaherodi noma kungahle kube yini kodwa siyazi uMesiya uyeza nga efika uthini ngakho na wathi nguye amen uNkulunkulu wayehlinzeke indlela washo imbiza yamanzi esengowesifazane ugugukile wayesegijimela emzini wayesethi kuzali nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile kungebe yini nguye impela uMesiya lona na Upetha elani indaba kaAndrea futhi izikhathi eziningi wayekathi elalele wezwe uAndrea ekhuluma ngoJohane ethula uMesiya nendoda nazo zonke lezi zinto zenzeka konke kwakuyimfihlakalo kuPetro kodwa ngolunye usuku ufika noAndrea ukuze ubone uJesu futhi ngenkathi efika ebukhoneni bukaJesu uJesu wambuka wayesethi igama lakho unguSimoni futhi uyindodana kaJona uNkulunkulu wayehlinzeke indlela kaPetro kuba abone ukuthi wayengubani waye lo mesiya
Now we find out that after Jesus
manje siyathola ukuthi emva kokuba uJesus efile futhi wanyukele ezulwini ibandla lalidinga amandla ukuba lifakaze uNkulunkulu banika iPentecost wahlinzeka ngePentecost Iminyaka ezinkulungwane ezimbili sedlule bangani iminyaka ezinkulungwane ezimbili sedlule kulezi zinsuku zamuva sithole kanjalo umuntu sengene enqubweni yobuKristu futhi usebuye wabuphendukezela futhi wabupastelisa nezivumokholo amabandla amahlelo izinkulumo zezihlakaniphi sekuze kwathi amandla nento yangempela yevangeli likaKristu sekulahleke ngokwangempela Futhi nakho sikhona nezwi elithenjiselwe lolu izinsuku zokugcina okuyakwenzeka okuzokwenzeka umuntu akalikholwa basukile kulo ubabuza ukuthi ngabe bangamaKristu yini bathi ngisonta kusibani bani lokho akusho neyodwa into ufanele ube ngumKristu ngokuzalwa Manje sinayo yonke into isebabiloni futhi emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili ibandla namhlanje lidinga amandla neqiniso futhi Oh uNkulunkulu wabuza indodana yakhe ukuthi lokhu kuyonakekelwa kuba wathi useyisikhashana izwe ingabe lisangibona nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibekini siyathola kumaHebheru eshumi nantathu elesishiya galombili nguyena izolo namuhla naphakade Siyathola kuma lakho esini ukuthi wasethembisa umlayezo ngezinsuku zokugcina oyo uyisela ukukholwa kwabantu ubuyele kobaba futhi wawethembisa ngezinsuku zokugcina wethembisa futhi kuJohane weshumi nane eleshumi nambili okholwa yini imisebenzi engiyenza mina nawe uyakuyenza ngisho neminingi kunalo noma emikhulu kunalo uyakuyenza ngokuba mina ngiya kubaba wami Wayekhuluma ngolunye usuku bathi inkosi sikhombisa isibonakaliso wathi isizukulwane esibuthakathaka nesiphingayo sifuna isibonakaliso yileso sizukulwane esiphila kuso namhlanje. Wathi futhi ngiyabanika isibonakaliso ngokuba njengoJonase wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku kanjalo nendodana yomuntu nga iba senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku. Sibonuni lwesibonakaliso isizukulwane esibi lesiphingayo ebesingasithola na isibonakaliso sokuvuka futhi yilokho esithenjiswa khona namhlanje isibonakaliso sokuvuka ukuthi usaphila nguyena izolo namuhla naphakade. Wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLothi, njengoba sedlule kukho izolo ebusuku emihla kaLothi, okwenzeka emihleni kaLothi kwakuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Lezi zinto ezithenjiswa zona eminye eminingi imibhalo ukuvimbela ukudla isikhathi. Useyisikhashana izwe lingabe lisangibona cosmos ukuma unyaka webandla bangeke besangibona nokho nyakungibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibekini kuze kube sekupheleni konyaka. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Kuyini na isibonakaliso esihlinzekwe nguNkulunkulu, indlela ehlinzekwe nguNkulunkulu. UAbrahama elindele indodana isibonakaliso sokugcina asibona ngaphambi kokuphutiswa kwabezizwe sasinguNkulunkulu ebonakaliswa enyameni owayazi izimfihlo zenhliziyo kaSara ngenkathi esethendeni. UJesu wathi lokho kuyobuya futhi ekufikeni kwendodana yomuntu. Mfowethu wethu, ngikholwa ukuthi siphila kulolu suku, ngikholwa ukuthi ilolu suku lwesithembiso. Nizofanele nibe nokukholwa kulokho enikwenzayo. Uma ningenakho ukukholwa, uma nje nikuthatha ngokuzicabangela, igama ukuzicabangela ngokuka Webster kusho ukuthi ukulinga ngaphandle kwegunya. Kodwa uma izi likuthembisa noNkulunkulu ema emva kwalelo zwi, anisazicabangeli nenza khona impela uNkulunkulu athi kwenzeni futhi kuphezelekile ukuba akwesekele. Omkhulu othumele umvuseleli eminyakeni eminingi eyadlula ngibonile ngisengumfanyana wayengupaul rader waxoxa indaba ngolunye usuku eyayihlala njalo ingidida. Wathi ngolunye usuku sasinquma izinkuni wayengumgawuli mithi yokwenza amaplango enhla e-Oregon futhi wathi ubasi wamtshela ukuba enyukele esiqongweni seguma wayephupha. Lapho ayekhona ngempela isikhathi wayesezansi esiqingini wayesengenwa imfiva ushisa ngempela futhi wayefa. Baya kufuna udokotela kodwa kwakukhele ngamamayela ngesikejana esigwedlwayo. Ngaphambi kokuba udokotela afike lapho Paul uqala ukufiphala uya ngokugula ngokugula. Wabiza umkakhe othembekileyo wathi sithandwa kuya ngokuba mnyama ekamelweni kuba mnyama kakhulu kuvaleka phakathi wayesebuyela ekuqulekeni. Futhi ngenkathi enza wathi kwaphupha ngenkathi ekulokhu ukuquleka ukuthi ubasi wakhe wamthuma enhla ukuba ayonquma umuthi othize. Wawuthola umuthi, wawugawula umuthi, waphisela imbazi lakhe kuwo, wayesekhothama ukuba awuqukule. Akakwazanga nje ukuba awuqukule, wathi amandla akhe ayencipha, akakwazanga nje ukuqukula. Wathi wonke usayizi lo muthi oyiwo impela ngingawuqukula lowo. Angizame futhi. Wayesegoba, wayesewuphakamisa, washikashikeka nje waze wakhandleka. Uhlala phansi eceleni komuthi wayesethi angazi nje ukuthi ngizokwenze njani. Ubasi udinga lo muthi ezansi lapho ekhempini futhi ngibuthakathaka kakhulu kuba ngiwehlise. Wathi wezwa iphimbo elimnandi kunawo onke ake awezwa kwakungubasi wakhe owayekhuluma. Kodwa wathi ngenkathi ephenduka ukuba abone ukuthi wayengubani ubasi wakhe kwakuyinkosi uJesu. Wathi Paul, ulwelani kakhulu kangaka na? Uxakekelani ngakho konke na? Uyawabona lawo manzi ageleza lapho na? Wathi awuluphosi ngani nje ugodwe emfuleni bese ulugibela lwehle na? Lugibele uye ekhempini. Wakumela okodweni wayeseqala ukwehla phezu kwemigelezo etazuluka ngalo lonke iphimbo lakhe. Ngilugibele, ngilugibele. Brother, sister, Jesus Christ promised these things to come. I believe it for the same yesterday. I believe it for the same yesterday. Forty Bakumbule Lapo, Beamisana, Betabula, Befella, Oambuini, Bangavuma, Kibele, Isitembe, so Sankulunkulu, Sizumi, Sankas Mulini, go. Sindela, Essence, the Gumkulunkulu, Sami, Namsanje, Uchesu Christu, Muyena Isolo, Namusha, Napagati. Wena wathi kusesikhashana izwe lingabe lisangibona nokho niyakungibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibekini wasethembisa Nkosi ukuthi siyokubona amagreki ayafika ngesinye isikhathi ayesethi banumzane sithanda ukubona uJesu futhi anikwa lelo thuba futhi kulo busuku Nkosi sifuna ukukubona futhi isifiso senhliziyo yethu akekho ongake aze ezwe ngawe ngaphandle uma befuna ukukubona manje ke uma lamagreki wavunyelwa ukukubona futhi wasihlinzekela indlela ukuba sikubone njalo wena wenza indlela ngoba nguwena izolo namhla naphakade inkeko yaletha lamagreki ebukhoneni bakho futhi athola ukukubona siphe inhlanhla efanayo kulo busuku baba Wangathi thina njengezinceku singaletha lezi zethameli ebukhoneni bakho futhi wangathi singabona uJesu kulo busuku onguyena izolo namhla naphakade siphe khona Nkosi sindisa abalahlekile Nkosi uma bakhona wesilisa owesifazane umfana noma intombazane uma sibona isizwe sakithi sonakele kangaka ngobabulali nokunqumana imiqala nezimpendukezelo nokubona ukonakala esizweni namhlanje nokubona ukona gala emabandleni nokubabona beholeleka kulokho kuhlatshwa kwenkolo yonke yobuKristu enhla lapho ngoba abahambi ngendlela ehlinzekwe nguNkulunkulu bahamba ngendlela yesinye isivumokholo esikundleni sokuza ngezwi uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi lokho kwangempela kwangoqobo amaKristu azelwe njengoba ngikufanekise ngokwenza ngokuba ngamadada angempela izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami umfokazi asiyikumlandela Nkosi iphimbo lakho liyizwi lokho njalo bekuyindlela yakho ehlinzekiwe yebandla neyabantu izwi lakho liqiniso futhi wena uyizwi neBhayibheli liyasitshela izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikahle ngothi zombili elehlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo Kungani u-Israyeli bengakwazanga ukubona uMesiya wabo ngenkathi bebona ukuthi wayeyilelozwi ngenkathi ekwazi ukwehlulela imicabango owawusenhliziyweni yabo na abakwenzanga ngani na bakuqonda ngabaprofethi ukuthi abaprofethi bakwazi kodwa ngenkathi ukugcwala kaNkulunkulu kwakwenziwa endodaneni yakhe futhi waphila phakathi kwethu base behluleka-ke ukukubona ngoba babephuphuthekile Nkosi labo abanamehlo abo evulekile kulo busuku kwangathi singabona uJesu phakathi kwethu kwangathi wonke umuntu ogulayo angaphiliswa Bangathi lokhu kungakucazulula Nkosi ukuthi akasoze enhlobo usukela kuleli hora kuqhubeke kodwa lowo ozokholwa ukuthi wena nguMesiya beza ngendlela kaNkulunkulu abaningi babo bakhona lapha kulo busuku befa kunabaningi lapha kulo busuku mhlampe abangeke babe lapha iveki kusukela namhlanje uma wena usizo lwakho lungafiki Manje baba unesibopho kuphela saloko owakwethembisa kodwa wethembisa ukuthi sasiyokubona wethembisa ukuthi owakwenzayo nathi sasiyokwenza yileli ihora ikuvumile ngiyakukholwa ngikuzwile usho njalo izwi lakho lisho njalo liyakuqinisa ngiyazi kuyiqiniso
Now let it be known, Lord. It has been written.
Manje makwaziwe Nkosi kulotshiwe manje makwenziwe ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Amen. Angikholwa ukuthi sizobiza umuntu omkhuleko. Ngikholwa ukuthi nje ngizokusebenzisa ngikhona lapha. Bangaki kini ogulayo na? Manje ningaba yi ubambe isandla sakho ufakaza ukuthi uyagula. Bangaki kini abazofakaza into efanayo? Mfuthi Branham ngempela angisindisiwe. Ungasiphakamisa isandla sakho ikhulekele. UNkulunkulu anibusise nina. Lokho kuhle, lokho yi uNkulunkulu anibusise. Angisindisiwe. Manje nina niphakamise izandla zenu, nani eningaziphakamisanga. Kodwa mfowethu Branham, qiniso ngifuna ukusindiswa inhliziyo yami. Ngikholwa ukuthi akukho okusele kwanoma ubani ezweni. Yini okunye, yini obungayizuza ngempumelelo ebingaba nkulu ukwedlula insindiso yakho na? Ikhulekele, ngifuna ukusindiswa. Ungasiphakamisa isandla sakho kuyo yonke indlu noma kuphi. Ngifuna bangaki kini ngakamemukeli umoya ongcwele uthi ngiyazi ngifanele ngimemukele. Phakamisani izandla zenu. Angikamemukeli, ngiyafuna. Kulungile, unaba ingcosana impela ongakamemukeli. Manje uKristu uyaligcina izwi lakhe futhi nifanele nigcine ukukholwa kwenu kukuye uyizwi. Manje amaHebheru isahluko sesine asho ukuthi izwi likaNkulunkulu elinguKristu, uKristu yizwi. Nonke niyakwazi lokho na? Thanini amen. Uyizwi nguyena izolo namuhla naphakade. Wayeyikho kuMose, wayeyikho naku-Elija, ayeyikho ku-Elija, wayeyikho kuJohane, ayeyikho kuJohane waziphelelisa yena uqobo ngokuJesu. Futhi namuhla uyafana njengoba wayenjalo ngaleyo nkathi. Uthi kusalokhu kuyizwi likaNkulunkulu liprofethelwe usuku okumenza abe ukukhanya okukhanyisa bha, futhi uqinisekise izwi elithenjisiwe. Sisekupheleni kwesikhathi bangani, uJesu khona. Ngiyazi nokuzwile lokho. Ukuba ke awuzange uze ubone empilweni yakho, futhi ungazange waba nomuzi ukubona, kungekho sidalo esingumuntu esakwenzayo, kodwa kuthi khona manjalo ngesikhashana wezwa ukuzwa okufudumele ngempela na. Futhi ngaba nokubona, ngabona futhi ngakutshela ukuthi kwakuyilanga. Uthi angazi ukuthi kwenzeka kanjani, kodwa ngithola ukuzwa njengokufudumele ungezwa. Ngithi lelo yilanga, yini ilanga na? Ngokukhanya, yini ukukhanya na? Konke bekungaba yizwe elisha kuwe. Kodwa ukuba ke bengikutshele ukuthi uJesu Kristu ubemi lapha manje na? Ukuba ke ngikutshele ukuthi uphakathi kwethu na? Wakwethembisa lapho kubuthene ababili noma abathathu ngegama lami, nami ngiphakathi kwabo, nami ngikhona. Manje lokho kuphakathi kokuthi kuyiqiniso kimi. Leli yilo lonke iqiniso, kungenjalo alisilo iqiniso. Leli liphakathi kokuthi liqinisile, kungenjalo aliqinisile. Manje mayelana nokusindisa nina, wakwenza lokho ngenkathi efa eCalvary, eniphilisa. Wakwenza lokho ngenkathi efa eCalvary, ngiyakukholwa lokho. Izwi lathi wakwenza. Manje into kuphela abengayenza ukuba ubemi lapha egqokele isuthu angipha yona, bekungaba kuphela ukufakazisa kini ukuthi wayengumesiya. Hayi ngezibazi zezibhekile esandleni sakhe, noma imuphi umzenzisi angakwenza lokho, abeke izibazi zezibhekile negazi ebusweni bakhe nomaka nezinto. Lokho kungenziwa, lokho bekukhona. Umuntu omningi waze wabethelwa ngisho njengaye, lokho akusikho. Kodwa ukuphila kwakhe okwakukuye, indodana ingenze lutho ngokwayo, kodwa lokho ebona uyise ekwenza ngokuphila okukuye, lokho kwafakazisa. Hayi ngoba wayeyiJuda ukuthi owesifazane omncane emthonjeni wamkholwa ukuthi ungumesiya, ngoba wayekwazi ukwehlulela imicabango owawusenhliziyweni yakhe, lokho kwamenza umesiya. Uma leyo kwakuyindlela uMesiya azithula ngayo ngezinsuku ezedlulayo, leyo kwakuyindlela yakhe ehlinzekiweyo ukuba azazise. Leyo indlela yakhe ehlinzekiweyo ngokombhalo walonyaka. Ngiyakukholwa lokho na? manje ngamunye wenu lapha ngizihambe ngitalazile angiboni muntu engimaziyo wonke umuntu phakathi lapha ongangazi nowaziyo ukuthi angazi lutho ngani phakamisani izandla zenu uqinile ndawo zonke lo muntu olele lapha kulolu hlaka lombhede uphakamise izandla sakhe ubengangazi akukho umuntu ongaziyo kodwa khumbulani uNkulunkulu uyanazi uNkulunkulu uyanazi manje uma efakazisa ukuthi ulapha kuyini mfowethu Branham isiphiwo yini isiphiwo na yini isiphiwo empeleni na hhayi ukuthatha into ethize bese usebenzisa into ethize uthi nginesiphiwo sokuphilisa ngiyaphuma bese ngiphilisa lona ngiphilise lowo ukuba bengingakwenza impela bengiyokwenza manje kodwa isiphiwo futhi ni usihumushe ngokungesikho isiphiwo isiphiwo singukuthi nje uzidedise wena endleleni bese udedela umoya ongcwele akusebenzise niyabo leso isiphiwo kuyilokho ke umfundisi akashumayeli afuna ukushumayela uvele nje azidedise yena endleleni isiphiwo futhi ufika ukuphefumulelwa futhi ukhuluma ngokuphefumulela kukamoya ongcwele noma isiphi esinye isiphiwo yindlela efanayo manje iziphiwo zobufundisi nokunye nokunye bekunjalo kukhona kuqala eseziphiwo ezinikeziwe uNkulunkulu ngokuthi kuqala abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi nabavangeli lezo izikhundla leso iziphiwo zethu manje uJesu Kristu wethembisa ukuthi uyokwenza lokhu ngezinsuku zokugcina uma ekwenza uma ethembisa lokho futhi ezikwenza bangaki abazokholwa ukuthi futhi bamemukele kulo busuku na phakamisa isandla sakho uthi ngizomemukela bangaki phakathi lapha-ke ngiyabonga bangaki phakathi lapha ongakazi abe omunye wemihlangano ngaphambili phakamisa isandla sakho hey cishe uhafu kwesicuku bangaki okholwayo ngaphambi kokuba akwenze niyakholwa empeleni na uNkulunkulu anibusise manje bukani uma nginitshele iqiniso uNkulunkulu ubophezelekile ukuba angiphendule uzongiphendula ufaka amazwi akhe emlonyeni wakho futhi ayaphatheka kunjalo lingamazwi akhe lizokufanele likwenze ngithumele izwi lami aliyokubuyaze manje ubabe ngingaphilisa bengingakwenza njengohloniphekile nje ongasekho umfowethu abusho esasikhuluma ngaye leyo ndoda endala ihlezi emumva lapho kuleso sihlalo esinamasonto indoda endala eyiqhawe ngabe ngamphilisa ukuba ngangingakwenza ngaqala ukusuka emsamo ngokukhuluma ubala ngase ngiphenduka ngase ngimbona embonweni ehamba ngezinyawo ngambiza ngamtshela ukuthi kwakuyini futhi kwakuyilokho wasukuma wayesehamba ngezinyawo uza emsamo wathinta izinzwane zakhe emva kokukhubazeka iminyaka engamashumi ayisithupha nesithupha niyabo ngobusuku obufanayo ilinikazi eliyikhalathi nengane yalo ezansi lapho eceleni ngathi ngibona udokotela efake izibuko futhi uhlinze encane intombazane yekhalathi futhi uyikhubaze kusukela emphinjeni wayo owesifazane omdala oyikhalathi wakulukhuni ukuba umbambe umsusi msamo wathi nkosi hawukela leyo ingane yami futhi nangu eza isikhejane sabangenisi sasingakwazi ngisho nokumbamba ngathi eni ngeke kusize ukwenyukela lapha lokho lowo uNkulunkulu ngathi ngeke kusize ngalotho ukuza lapha kholwa nje wayesegoqa ngamadolo akhe wayeseqala ukukhuleka ngabuka ngale kwezothameli ngase ngibona indlela enqamula phakathi kwezakhiwo sengathi ihamba ngibone intombazane encane yekhalathi nonodoli ezingalweni zayo yehla ngendlela enqamula phakathi kwezakhiwo ngase ngibuka encane intombazane yekhalathi ngabuka emuva futhi kwakuyiyo yona leyo ngathi sekuphenduliwe yasukuma futhi yasho yasuka ohlakeni lombhede niyabo uNkulunkulu niyabo uNkulunkulu niyabo ngeke akekho ongaphilisa ngokukholwa kwakho uNkulunkulu manje iBhayibheli lasho ukuthi ungumphristi omkhulu khona manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu niyakukholwa lokho na umphristi omkhulu manje uma engumphristi omkhulu ubeyokwenza kanjani na uma enguyena izolo namuhla naphakade ubeyokwenza ngokufanayo izolo namuhla naphakade manje khulekani futhi nivumele umoya ongcweleke thanini uNkulunkulu uNkulunkulu lo muntu ome lapho akangazi kodwa akushoyo kunomqondo wena uyafana uKristu ngiyakhula ngiyadinga futhi uma ungivumela kube phakathi kokuthi ngi uma ngingenakho ukukholwa ukuba ngikwenze makuthi umuntu engimaziyo abe nokukholwa futhi makubiza bese uvumela 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 mina noma lowo muntu athinte umphetho wengubo yakho enkazimulweni bese kuthi ke uma lowo muntu uphumile endleleni bese ke usebenzisa umlomo wakhe ukuba aphendule futhi nje wenze ngendlela efanayo owenza ngayo inkathi usesemhlabeni ngizokwazi ukuthi unguwena izolo namuhla naphakade asikhothamise amakhanda ethu manje othi Jesu kuphenduka kusuka ebuvangelini kuya emsebenzini wokuprofetha kodwa nokho ngiyakukholwa osi wakwethembisa futhi ngikhulekela ukuthi uzosipha khona kulo busuku siphe khona ngizwe uma lezi thameli sisuka lapha kulo busuku bese siya ekhaya kwangathi singatsho njengalabo abavela eMawose izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na uJesu wavuswa kwabafileyo abakwazanga babekhuluma kuye abakwazanga kodwa ngenkathi esebafaka endlini futhi wavala umnyango khona ke wenza into ethize ngendlela ayenza ngayo ngaphambi kokubethola kwakhe lokho kwavula amehlo abo babona ukuthi bakunguye futhi Nkosi bangathi izinhliziyo zethu singavutha njengoba siya ekhaya kulo busuku njengoba kwenza ezabo ngoba siyazi ukuthi ukhulume kithi endleleni yenza izinto lobusuku owazenzayo ngenkathi usisemhlabeni ngokuba unguwena izolo namuhla naphakade sicela egameni likaJesu amen manje ibani semkhulekweni futhi nje nikholwe asehlukanise lolu hlangothi kuqala akunandaba ukuthi nikuphi edlini kolwane uNkulunkulu ngifisa sengathi wonke umuntu ubengahlonipha ngokuzithoba ngempela futhi ahlale athule akhuleke lokho akunakwenzeka ngempela ngempela bengikhuluma kulokhu kusa ekudleni kwasekuseni kwabefundisi indida indida ingokungakholakali into ethize engakholakali kodwa nokho iqiniso niyazi ukuthi umoya ongcwele ubungama lapha futhi ukhulume into ethize kulezi zathameli kubantu engingabazi ekungaba indida kuyinto ethize engenakuchazwa angazi ukuthi uzoyenza Ngiyethemba nje ukuthi uzoyenza ngithemba ukuthi uzoyenza manje khuleka nje bese uthi Nkosi Jesu ngifuna ukuthinta ingubo yakho futhi nginesidingo ngiyakwethembisa Nkosi ngizokukhonza yonke impilo yami uNkulunkulu ufuna uphenduke uma ungaphendukile phenduka uthi ngifuna ukuphenduka Nkosi ngifuna wena ungiphilise ngifuna wena ungibusise Iphilise manje Nkosi ngenceku yakho bengizoniwakhiphela amakhadi omkhuleko namhlanje na bengizobuza uBhili nje ukuthi ngabe uma engakwenzi ngizobiza umuqo omkhuleko kodwa abawakhiphi neze amakhadi omkhuleko namhlanje hlalani nihloniphe ngokuzithoba nje kholwani manje igameni likaJesu Kristu ngithatha yonke imimoya lapha ibe ngaphansi ukulawula kwami ngenzela inkazimulo kaNkulunkulu ukuze izwi lakhe lenziwe laziwe ukuthi ngosuku lokwahlulelwa asikuba nazaba manje buka ngapha futhi ukholwe manje khuleka ngayo yonke inhliziyo yakho futhi khuleka nje futhi uthobe ungalwi nalo iphumoze nje bese uthi Nkosi wenza isithembiso ngiyakholwa iloko engifanele ngikwenze ngiyazi akho sidingo kimi ukuba nginibuze bangaki abake babona lokho kukhanya na ake sibone nisibonile isithombe sakho ake sibone izandla zenu owake wabona isithombe sakho anikuboni khona lapho na niyabo ngilingila izinga kuphezu kwalelo ninikazi ngqo liphethwe inkathazo ngemilenze yalo neqolo li uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa thethe wethu na Uthinte nina, awungazi kodwa uthinte into ethize. Uma inkosi uJesu ezongitshela ukuthi ungubani, lokho kuzokwenza ukhole kangcono na. Unkosikazi Phillips, uma lokho kunjalo, yima ngezinyawo zakho. Kulungile. Ngisihambi uqobo kuwe na, phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo. Angaze ngimbone empilweni yami. Uthinteni na, hambani nikhulume kwesifazane kamumva. Izinhlungu zonke sezihambile manje. Usukahle. Usungaye ekhaya futhi usinde. Nanti nenekazi emumva ngqo emva kwalo lapho. Liphethe ukugula kwemizwa. Oh Nkulunkulu. Uma linga ikamalala ngunkosikazi Star. Kholo uJesu Kristu uzokusindisa. Sukuma ume ngezinyawo zakho bese wemukela ukuphiliswa kwakho. Uma ngisihambi kuwe, vayizisa izandla zakho ukugula kwakho kwemizwa sekuphelile. UJesu Kristu uyakusindisa.
What did he promise? He promised it.
Wethembisa yena, wakwethembisa. Ngiyakhola na, nanti nenekazi emva kwalo ngqo. Ihlezi lapho liyakhuleka, liphethwe yimizwa, inezifo ezelakanyanayo, lifuna ukuyeka ukubhema. Igama lalo ngunkosikazi Borden. Sukuma unkosikazi Borden, osikiti bakho sebephelile. UJesu Kristu uyakusindisa. Angaze ngibabona besifazane empilweni yami. Niyakhola na, manje niyazi ngeke ngakwenza lokho. Lokho nguJesu Kristu yini na, izwi lishesha kakhulu, linamandla kakhulu, kunenkemba esikahlangothi zombili, elahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Yizwi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Ningeke ukholwe lokho na, lapha uhlezi indoda, ehlezi ngapha, inesibhono. Inkathazo yenhliziyo kunjalo angiyazi indoda angikaze ngiyibone kodwa ingumfundisi umfundisi ohloniphekileyo umnumzane Kinsey kunjalo uyakholwa umnumzane na sukuma ume ngezinyawo zakho bese wemukela ukuphiliswa kwakho uJesu Kristu yakusindisa kambe ungangisiza ngokuba ngumfundisi beka izandla zakho phezulu komkakho uphethwe inkathazo yezinso nenkathazo yesibindi lesisinde sekile nezifo ezelakanyanayo beka izandla akho phezu kwakhe kuzosuka kuye uma ukholwa awusho nanto indoda ihlezi emva kwakho ngo isibekelwe ukufa inomdlavuza indoda iphethwe ithumba umdlavuza ukugula kwemizwa igama layo ngumnumzane Young khola manje uJesu Kristu uyakusindisa yakukholwa na uyakwemukela na kulungile mnumzane nakhu kulele indoda ilele lapha kulolu hlaka lombhede mnumzane angikwazi uma bengingakuphilisa bengingakwenza ngisihambi kuwe uze usuka kuyo yonke indlela endlela wenze umzamo wokuza lapha ungeke wakufihla okungalungile kuwe kodwa ngeke ngakuphilisa uze lapha nomlakho lo nguye ohlezi lapho efake lelo bhantshi elimbala osaphentshisi kunjalo kulungile indoda isibekelwe ukufa ingeke iphile kodwa isikashana manje inomdlavuza uyagula futhi tate uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi uguliswa yini na inkathazo yakho eqolo kunjalo uma lokho kunjalo sukuma kulungile umukela ukuphiliswa kwakho kukholwe beka isandla sakho phezu komyeni wakho uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe nomzane na uma ulele lapho uzofa ngempela ungeke waphila yilokho kuphela odokotela usekudelile umdlavuza usukudle kwakuqeda ngibone izehlakalo ezinkulu kunawe uphiliswa ngeke ngakuphilisa kodwa uma uzokwemukela nje futhi ukukholwe uyakukholwa na yilona kuphela ithuba lakho izikhathi zakho zokugcina ziyedlula uyakukholwa na uma ukukholwa sukuma uphume kulolu hlaka lombhede sukuma uphume lapho egameni likaJesu Kristu yime ngezinyawo zakho futhi uphile bese uhamba ngezinyawo uphume lapha ukazimulisa uNkulunkulu omunye akamnike usizo lapho amsize nangu ngezinyawo zakhe bangaki phakathi lapha okholwayo na phakamisani izandla zenu imani ngezinyawo zenu nonke nina ofuna ukuphiliswa sukumani egameni likaJesu Kristu phakamisani izandla zenu nidumise uNkulunkulu mnikele udumo nenkazimulo manje bongani inkosi ngokuphiliswa kwenu uJesu Kristu onguyena izolo namuhla laphakade mfowethu odokotela wehlulekile lena indlela ehlinzekwe uNkulunkulu kholweni kholweni bangaka ofuna ukwemukela indlela ehlinzekwe uNkulunkulu na phamisani izandla zenu futhi ninike uNkulunkulu udumo nonke futhi nikholwe ukuthi niyaphiliswa egameni likaJesu Kristu amen.